Six out.
Yeah, yeah.
Insta girl.
Back off sauce.
My Insta girl.
Money.
Sauce. Insta girl.
Oh, go pay my Insta.
You a friend of Anaisha Mbaruku amejoin Instagram akitokea Facebook. Jina la huko anajita Koko. Yani ni jina baya bana akose soko. Gafa ka like pictures zangu kama mia na comments kibao binti yake ni sifia. Siku moja ka upload picha 10 zote kapiga selfie akiwa bafuni, kabibisha mashavu katumbua vimacho. Nyuma ni tabu amebinua kitako. Na sina muda wa kulike upumbavu, MB zenyewe nane ni bora nione kavu. Kibona live we mwenyewe utashangaa. 360 nangarisha bala. Anajita modo na huko na kitambi. Na selfie zake za wewe kishkwambi.
Nasema no, no, no. Usiombe kukutana naye bele alivu sista tu, insta tu. Tatamani wewe kuwa naye alivu sexy kuyu girl. You don't want to get good done at night. Bele alipo sister you, uko you. Utaomba wewe kuwa naye Insta girl.
Asubuhi kaba mswaki ni same. Binta jitambui kageuka mwenda wazim. Na upload the picture na kila nguo. Kuto mtandaoni na kifurushi cha chuo. Selfie kibao wakiwa airport. Picha zake za mungo ni mwiko kuziposti. Full umesosi ya kudownload. Home sweet home uko na daiwa kode. Mara timu wema, mara timu zari. Mda ni bora angetumia kusali. Kumbe na chotaka kwake ni umarufu. Ndani ya sekunde moja apate likes buku. Basi njoo pige picho meni hagi. Then ya upload ya kikisho na nitagi. Na ito msauz underscore chevy chata. Wabia rafiki zako wakitaka kunipata.
Nasema no, no, no. Usiombe kukutana nae. Bele alivu sista ni wago wa insta tu. Tatamani wewe kuwa nae. Alivu sexy uyu girl. You don't want to get kutana nae. Bele alivu sista tu. Sista tu uko juku. Taomba wewe kuwa nae. Wana michongo, wana mambo misi fagili. Hao ni ma-haters. Maisha yao siri ni akubwa siyo ukweli. Hao ni ma-haters. Wasi kuranganya
uku Instagram wote wana good life. Na kila demu wete ni good wife. Drama kibawa kuna walisia. Kwa wenye kili zao pesa na tuingizia. Mimi pia kuna watu na wafata. Ukinifata so lazima kukufata. Nikikufata kuna kitu nakipata. Nisipo kipata na ku unfollow faster.
Nasema no, no, no. Usigome kukutana nae. Bele alivu sista tu, insta tu. Tatamani wewe kuwa nae. Alivu sexy uyu girl. You don't want to kukutana nae. Bele alivu